handball buna gukan bamako challenge trophy kun cera kunu kari avril kalo yin tilim gwani saba samba afil gwani saba pale de sport salamatu maigala farafina jamana kunon tomu sumanu junioru ani kadeu ulude yu nirota nyongodana tile duru kunonana gine kuna kride ya jonjon flabeta junior kunda ani kade kunda kade kunda folo gine kuna kri musumanu ye sesoro senegal ta ukan kuru mwani saba gine yo soro senegal ta kera kuru mwani kele kamasoro segenafien boya soro senegal benyefe kuru olon fla ani tan senegal kanuna nyongoda to tole sangatane saba gine kuru tan woro senegal kuru tan olon fla kurutan olon fla fan fla befe ukera nyongoda kele kasanga biduruna soro kurutan segi segi nyongoda kele kasanga bidurun fla nasoro kurutan kononton fan fla befe nyongoda kele kasanga bidurun duruna soro gine kuna kri musumanu bena uka bolo yele meli folo ke sanga bidurun woronana kuru mugan ukera gine musumanu tae kurutan kononton senegal musumanu yo soro nyongoda bena kunche ni gine kasebaya ye kuru mugwane saba senegal kuru mugwane kele minje musomani junior ka nyongodan ye munumunu bamake ola senegal bina gine nyekoro gine kuna kri musomanu bena uka kuru folo soro sanga sabanana segena fiyanbo wati senegal junior musomanu kuru woro gine junior musomanu kuru mgwane saba nyongoda bina kunche ni gine kuna kri musomani junior uka sebaya ye senegal musomani junior uka senegal kuru tane koronton gine kuna kri kuru binani andibal nyongodan ba challenge trophy kodo min damnena araba temene avril kalo yin tile tan ni kɔnɔntɔn bamakɔ a kuncɛra kunu kari farafina jamana kɔnɔntɔn minw y'u niyɔrɔ t'a la hakilina jigina olu dantigɛlen filɛ mali jatigi cape vert gambi guine bisau guine konakri sierra leone senegal moritani ani marok mali mafɛn sɔrɔ jɔnjɔn na junior kunda mali ye jɔyɔrɔ durunan sɔrɔ kade kunda mali ye jɔyɔrɔ wolonfilanan sɔrɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siaka traurekala selido.